housezambia.com.
Major vibes on it.
They call me SWRWT.
Jigad, nas po de noti dugude. Gani hita na po mabubu be. Nikumbuka mwenzele mumutima. Tena kaona mutima unajuma. Nifike pafupi ni gelo ya muzanga. Haka nikuileza ni chaya na panga. Baka fumo na mwana setia panga. Nilo jina vana babili mutifuati. Na bicho sapinzeru vamo swatiba. Madamu nilo wasa nduga devu. Bosi wanga gamba ni elevu. Nae bosi ya zoti ya nekonda. Bonifaka manager nenzene kama londa. Kansa mugaizi yenzeri chape plani. Yonipo kama damu chifu kwa chamande. Malika we, weze na yo baba malika we. Ngole mkulu menoti tunde. Weze na yo baba malika we. Ya ya malika we. Ngole mkulu menoti tunde. Weze na yo baba malika we. Ya ya malika we.
Change up on a standard. From a bubu ni tena bastard.
I need you Malika to come back. Ni kwa nisa mabeba mtayati.
Weza mumutima Malika. Yangana mumavuto mweta vita.
Weza mumutima Malika. Yangana mumavuto mweta vita.
Na bicho sapinzeru vamo swatiba. Madamu lilo wasa nduga devu. Bosi wanga gamba ni elevu.
Nae bosi ya zoti ya nekonda. Bonifaka manager nenzene kama londa.
Kansa mugaizi yenzeri chape plani.
Yonipo kama damu chifu kwa chamande.
Malika we, weze na yo baba malika we. Ngole mkulu menoti tute. Weze na yo baba malika we.
Ya ya malika we.
Comes around na kuchosa kumunzi kukuleta mutao
senzo ziwa hati mani chosa chinda walega na zitenga palilo niwe ninja ninja ninja.
What goes around comes around na kuchosa kumunzi kukuleta mutao
senzo ziwa hati mani chosa chinda walega na zitenga palilo niwe ninja.
Sigari na spode noti dugude wekani hita na poma bubu be. Nikumbuka mwenzele mumutima. Tena kaona mutima unajuma. Nifike pafupi ni gelo ya muzanga. Haka nikuileza ni chaya na panga. Paka fumo na mwana setia panga. Nilo china vana babili mchikwati.
Malika we, weze la yo baba malika we. Ngole mkulu menoti tute. Weze la yo baba malika we.
Ya ya malika we. Ngole mkulu menoti tute.
Weze la yo baba malika we.
Ya ya malika we.
Ningoma shaku miesu isho.
Exclusive kaboom sound. Deal with it.
Download music at ZenHouseZambia.com.